fofonye oko made dasi ano gbowo ikose me amesi to anu de nuola mesone wagbegbe do towo menge tonye de vimeke yenu anyeto towo menge tonye de vimeke nu anyeto ra towo menge tonye de vimeke yenu anyeto towo menge tonye de vimeke nu anyeto ra.